Okay.
Hey, yo, bro. Hey, yo, bro.
No better vibes than you got. Faggy. My pen's scooping down on a jewel. Yeah. Pendo anza chini ndo my pens and a core. Yeah. Me na penda yani paka na kuwa. Nipo lonely. First in jail teniwa. Nataka mapenzi lakini mapenzi yako. Utamu wa pipi nataka ni rambe kwako. Au kama vipi tuende kwa wazazi wako. Nipo fiti nipo kiti nataka ni keti hapo. Yo. Nita kata row na kupenda basi njao kwenye panga row. Ukini tusa tapo soul. I love a baby, me and never let you go.
Mapenzi mapenzi lako my dear.
Kipo kama mfa maji
na tapa tapa na umia.
Baby we,
I never ever let you go.
Baby we,
yeah, I never ever let you go.
Let your words sema moyo wangu na furaha. Baby upo vyema siyo vyema kikataa. Ni jambo jema njo kwangu na tule ra. Mapenzi sinema saye nini kusura. Yo kwanza baby figure go sexy. Kipimo kitanda nipime ni wame pesi. Tunatamba nyota tano so guesty. Tukiwa kiwanja suna jua like Messi. Yo baby figure go sexy. You got a OG zile zao mbona feki. Kilele Kilimanjaro hilo kwa kusina kesu. Meni tosha na kutosha baby got no daddy.
Next is